Om the you, the music on this one.
It's the kids, baby.
She don't like me, cause she like my money. Hata na mimi merivika na mwaga madola. Ili tuwa nipenda nataka ifoni. Naona watoto wangu wamepata mama bora. Adimaya na muwamisha Temeke na mleta Kinondoni.
Hapo sasa
ya bongo siapa tufaizi turuke mamtoni. Akafupi saizi, anavinyama nyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi, na vinyama nyama mainda kakole. Alimi kukuwa chachizani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Ataka tende wote chumbani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda,
mainda.
She's so potential kwenye kazi yake. Akipiga picha mimi mate kutoka. Akipita vigele gele hilo shepu lake kama demwa vishoka. Confidential yani blandi yake. Uko maduka niwezi kutaka kopa. Akipiga misele sele na mashoga zake imanzi ogopa. Adimaya na muwamisha Temeke na mleta Kinondoni.
Hapo sasa
jibaya bongo siapa tufaizi turuke mamtoni. Akafupi saizi, anavinyama nyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi, na vinyama nyama mainda kakole. Alimi kukuwa chachizani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Ataka tende wote chumbani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
The Mix Killer.